Yande joni termin ta sappo je studio kalangu nani habaru je fulfulde ko re janyalle mo hande sembe kabaruji men dartina filla hono nyalande itande duniyaru gam batte hono halde hala himbe kasabe dum waddi ko fawar joni hono battu ngadaado jeegabo do inde majjuni en nanan ko dum woni itande fu watta kana chapantate goleur october ndu enda non ne faane ele yew hande de enda ele kabaruji men to enda maradi rewbe ka endu kolli weltare mo en sanne gam batte geddujje rewbe dama ele arnagal kanyu e subede e der leydi on nanan ko dum woni yewtere men pinande studio kalango haltina filla garbingo e der leydi Niger ko lati sezoko fedde leydi Niger hawjinde filla yaadu yes kanyu finata e adaji meden watti fa fillo dum on nanan dum ele yewtere de do men sumana amadu janganta habaruji dido ni e fulfulde no tawani ado filla ko darto nefugol hono himbe nanganobe kasina wombe der kasu dum wonno kora o fawar joni nyalande itande le duniyaru le hitande enna dubinade sappo jene o enna ko watte woronje go lewru october hitande fu do leydi Niger hala majju wonna hale dum waddini ko fawar joni kondani hono ANDDH himbe mudun yehi daro kasu kobbe enda be kali hala kado enda der gallu nyeme Jibril Abarchi kany woni horejo o do de do fedde o halni Ousmane Sina ko dum woni koro ko be koji dum do
même après avoir purgé votre peine
bade jomu nyami kasum funon denko yofa tinnoto idun dara jomu han jomu hana bi leedi kubdo himbe no bodoto jomu o wattataake der sawara fu o adataake gollal der leedi o wadata wote dume sabi ko battetere de bi wata gada jomu ganto jomu nyami kasum yofa na watta yobi ceede moytol gacce denne wala hune fu ko tokkete kaden jomu laabi yuhi he gacce de wadi kaden sadornan dida banandu woni ko ba ganko yahay warta jomu uddana na watta yubi cede den himbe kolata ko jomu kaden kasi jomu heli jomu sawartake kaden
la stigmatisation est aussi là
nonni to en maradu ko nani rewbe bi belteke sanne edo fi hono beydol nokkuje ko be beydana le fille ko darto hora ko golleji kanye faware jondu ko nani hon tewtol de la nokkuje le politiki mandam bi eta sa Jean Juna hore jo fawar joni rewbe subabe maradi o wi e dow hemrebe kebi noga e joko be beydana dun latne kebe welter san dun halni Mohamed Mamma.
Nous avons demandé donc le rôle.
Mi yami eida fa waranja do hemre fu hande leso e joyi do hemre min kebi har ko darata no kuje tubakiji gadoyteedi min kebi waranja do hemre har ko darata kokol ardangan leydi denne de ewama beidari no hebi ko watta dimaji din fu kebol mu en tabbita hie min tefan narran mangal chaka ame partiji politique leydi min durwandu ko watta rewbe natobe tubakiji din fu andal mu en beydo min tokkititodu miden ewa dereji parti politikeji din parti fu mo dotanaki dimma biado o dereji mu to jabe yawta
directif donc ce dossier sera rejeté
nonni fannen ko watto hono kinije modde ujunaji noga e jeddi mbi tetramol kanyum ko nanga hawtade e fannen tabambi te cannabis ka enan kiloji hembre e sappo e tati dum du wadena sappo e go yaade sappo e jeego lewru ndu gonden du enda to enda natre agadezon ko be nangi dum do du hono police be nangu be dum be du kanna be biibe taway nanani e der faawarjo ar himbe mo ya jahangal natugol wuro agadez nani ko faawarjo Ali Issoufou Harouna horojo police be agadez haali e den andi ko nan kulen lati de den moja fe challal himbeje
la saisie les pratiques
toloreji tati nangongol wada kiloji taba mbonka hemre e chapande jenay e tati minangi e kinije bitede li votrine ujunaji chapande tati e didi arriti du benangi ir kinije gotede ujunaji chapande tati e didi kambe taba mbonka ga kiloji lasoji didi e go taba mbonka kan kiloji keme didi e chapande tati e jeddi dum wata wodi du dum hani fodde hakkileji nimbe gande suka matoore natube der jarol yaru yaruji kulle kede ko be ngatta kanjum saboto dum gollal hirnyereji der jangirde dogginol bongol erafi lesi tanade saro kambe ngenu dum wadi ko mi de ngatta dande e sarobe kambe halobe nananabe mballira fartindi don gol kolladu wombe no ngada dum
si de denoncer le vrai du leur
noni fawar jondu kono ko watto sogeji sappo didi kanye won ko mayi jerto mabbe do konna won ko nawni dum wonno hono ko wadi le hippitere wande jamma hecci hankento wete hono fahande ni bila brim to enda region mo difa don du konna ni hono kaljo sogeji no won ko hippita don enda an himbe hippiti be do konna anda ka moy en non nene ne kaydu fawar joni ni ele andinor de wi ike hono ministere hawjine fille ko darti denagu leedi kanye won ko andini dum be bi nene ne kaydu konna ni hono himbe warbe do konna he mu'en fu heɓama mbarama kano woni ɓe kaala e dimma himɓe warɓe foto maayi are mu'en foti woni ko bonna ko jaɓa noon ni fawaare jondu konɗan ni himɓe joyo maayiɓe kañum won ko tawno hadde wuuro doori le Burkina Faso ɗum woni soɓɓir leydi ndi enda ɓeɗo ɗo konɗan himɓe famaka mu'en woni ko wariɓe tafon kano woni tawama eno jaɓe no goni ɓalle mabɓe fu yerno AFP fedde leydi France hokkoto habaruji yettini le habaru goto oɗo konɗan ɓe kolli wiide ke hono keñare muɗum nananoma malfaji no ɗojja hadde wuuro doori ɗon endan andinore wornde woni ko yettini ɗum noni fawar joni ele habaruji no tawa du kondan ton endan filinje kandu konda hawrunde gon wadama gam batte hono hejjude nyalande de gese hani yoppe fa nyaygal wada alle dum du kondan hisinde fitina hakkunde remobe e durobe dum waddi ni ko fawar joni horebe fu tawabe ton endan hawtade e durobe remobe kay won ko wadi hawrinde endan prefet mo fawar joni hono filinje to enan bite do Umar Ibro o halani bandimi Abdoulaye Bakassa dum wono koroko be gadi dum
à partir du 15 décembre.
Nangude sappo e jolleru décembre gese gollal mun fu no hantan denne dabbaji no bawi natude der majje. Fadde nyalande de no wara min noddi remobe heba koje labi fu kandudi ittude ko awno der gese den. Dum woni halaji di min kali darnude domun. Min gadi gollal kokkol habaru e tindinol ko watta tawe durobe e remobe merube e lambe wuro moy non fu no wada fasaru sigidi be ngari do inde mum be tindinama tawe be juude mum tawa hem pami ngollawol ko jangol e dowtana kengol
noni elei andinoje de no tawa faware jondu konna ko watta himbe kemde en yene on kay woni ko faaba e do mayo balewo elei nyalade enda der mabbe ko na hebre mabbe illi kenyande enda ngattama lanaji gam batte Allah yottowade hono faware jondu konna nindor leyde on on jewrdi nonni se ama jewrdi kan wonno to enda France kanyo Italy e Allemagne ka e yardi himbe be gadde wunto mu en ton enda fa heba ko e mudun en cagal majjundu konna ni kabar o enda ko AFP fedde leydi France ko habaruji kan won ko yottini dum be mbibe kebi dum yaa e horebe kanyo e fawar jondu konna pelle gonde e hore mum biete ONG ele himbe ben endandu konna wi ama ko watto chapanna go fusuka famarbe lay nonni faande rewbe sawbe didon tawa e der jahangal gal endam cagal majjundu konna andinor de fa hande wi ke hon hokkude lawol himbe be enda yotto der jordi dum won der le to enna jo e ndiyan do kan wonno ko gouvernement leydi Italy kanyo won ko hokki law majju kam himbe kemde jeno be endam be kokkama law be jahato nonni hew mabbe du konna fu joina Côte d'Ivoire yoga mabene jui Mali kanye on to ete fane Bangladesh noni faware jondu konna ni joga mabbe joina leydi Niger Nigeria Sudan e kanyo e Guinée e Cameroun dum wonno ko fande der andinore andini nani faar joni ele habaruji din tawadu kondan ni hono ton endan gaya kandu kondan wannama jande e tindi yaade e himbe latibe wadobe tiatri gam batte be ballita heba himbe ko mu en pirte rewbe sukabe nata kandu kondan fille politique jonyal e ko watte yaade yeso ele nyala na biye ko lebbi garoji nani ko Rahila Omar latir goto e jangino be endan o halani bandimbi tedo Fadel Alu Edofio
Somos venus à Gaya dans le cadre
Men gari Gaya gan ekitinde obobe théâtre et théâtreuji gan e balle rame der haurin wodo wande de don do commune yoro ko watta men pirti ko de himbe commune o nata politique misali chukabe umma tore e robe commune o un walli rabbe du e keba semmena natira de chubakiji gado teedi heba dimma morebe kokka on kuba
une meilleure représentativité
studio kalangu
ñande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joyi e men
to on jeggutin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumare fu batu joda kalen mo ko habaruji gam martude compa ko wadder jeddire
so e alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fu potten faada studio kalangu yaadu leydi Niger.
nani wontiri jonka se jetɗen yewtere men pindinol hannde mi haalni o haala sesok kamon fete leydi Niger ndaarore har filla ko ndaarto yaadu yeeso arzu kañe e finata ɓiɓɓe leydi no woni ele hawrinde mum ɗiɗo ɓerde nde endan ɗon won to ɓe gaddi filla ko ndaarto filla garbingo e nder leydi men Niger ko laati hunde noon ko woni no hoƴi haqqilleji sanne saabu yimɓe heɓɗo gonno gadda ɗum ko wala e laawɗe ko nandi e muɗum ɗum saabi ni faware joni ni bandimin Moussa Hassan o yehi o yewti dowi faware joni mbiteɗo Jibrila Idrissa goto e kala finaɗo haala ka e ndan famtini hono ni endan
garbinol ba ko diina alsilamagal jaɓi yimɓe gaɗa ɗum alsilamagal du laaɓini moyi e de wi'a neɗɗo garbina nder kuɓeje meɗen filla garbinolgol fuɗɗi hulƴinde himɓe ɗum du saabi ko sesok fedde leydi mawni hawjiina filla yaadu yeeso himɓe leydi e finatawaji mum en ƴewtini filla um Jibril Idrissa ardiɗo ƴewtinaki kin
la pratique
fiɗe baraɗen ɗuuɗi wawɓe gollude laaru fuu woni wonda no piya bara min ƴami laabi laamu koƴƴe yaade ton yimɓe ɓe kana piya bara ɗiɗaɓe ngel tindinoje du gaɗe gannimɓe hewɓe wattana piiɗe bara ngol hano tewtewru jawdi tatoɓe ngel nimɓe tamporaɓe ɓen keɓane golle ɗe gatta hano ko darta sukaɓe ayiɓe tawaɓe no garbina hande nder galluje min paami ko ayiɓe ɓe accatana jande qur'ana naata filde ceede e yarande ɗe moodi baɓe mu'en ndenne sayto ɗum ƴewtina ƴewtinagol lobbol gam nder régioji limtaɗe ɗi wi'ama ko talkaku no nder leydi men rafi ɗuɗal jande no hen jahilare no tawa e yande tawi du neɗɗo no wawi gollude tawa fiyay bara gam garbinol ngol handen fa nder leyɗe yasin ɓiɓɓe leydi meɗen Niger jaata leyɗe laatiɗe kamɓe leyɗe meɗen fuu no foti jawdi ɓe mu'en du gala no gara nder leydi meɗen leyɗe gono ɗon biguita ɓiɓɓe leydi Niger gam gollal maɓɓe woni piigol bara
garbinoɓe ɓen handen ɓe foto
no ɗum tiɗani min fafame moy woni garbino moy woni hana garbino woodi du garbingol iri iri non koy ganno woodi naatoɓe ley biroji gatta kolte lobbe gara mbiya kokka ɗum e goɗɗum ndenne fa limore maɓɓe waɗe dimma on faame eɗum tiɗani min baako nimɓe larɗuɓe dimma mum no joga ɓe ministére nden woni no walla amma fiyoɓe bara ɓe dimma mum jogaka
talkur ƴewtinaki moɗon du on jarandu to députéɓe gam ɗum joɗɗina laawol laamu leydi haɗude garbinol na
ɓe miccintini ko laabi laamu kewɗi kaɗi piigol barangol baako saɗorma gollidol e laabi joƴƴinaɗi dow fi on miɗen goodi ɗum ba diina haɗi piiɗe bara konimɓe fuu andani
edo ɗum ko habaru mie fulfultili hannde seenen wiya assalamu aleykum mbaalen to jam waali ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu ala sara yande joyyi dow radio ji ɗi golliditto e whatsapp ɗo lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigilaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurna lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego emin tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu joɗa kalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fu potten faada studio kalangu yaadu leydi Niger.